psychology. Ni normal. Oh na na na. With no apologies. Una madwa. Oh na na na. Him up psychology. Justice haipewi na mob. Justin sinishingo alivunjwa na mamake alibaki akisob. Ako clean my son, ako innocent. Hii ni setup, you know that it's imminent. Msimuwe, how am I gonna live with it? When you don't know for sure he was in with it. When nyamaza madheru di kwako. Tuko shugli so what can he wako. Tumechoka kubebwa za vako. Na huyu boy ata serve ka example. Day and night tunavunjiwa milango. Mama mboga wanaibiwa mango. Tushawa soma from every angle. Na ni leo tunasolve hii rango. Washa kiberiti ya jomwe na taya. Ni lazima wajue tuko taya. Tumechoka kupigwa na guns. Ukisucceed wana pop your balloons. Hawana aibu wanaibanga noon. Yeah, it ends very soon. Sheria mkononi jamii tunapun. No more violence, no more fruits. Psychology ni noma. Oh na na na. With no apologies. Una madwa. Ni sad makarao wame join here. Day 25th wali mada Kenneth. Freedom of speech wapeanga headache. We're living like dogs tunaka kwa Kenneth. Wazazi wanazika watoto, then they get paid. Hiyo story wasi mentioned. We have the poor, yet they don't paying attention. They're spending our money for status innovations. There's no apology for death, we can pay them. We can shift the goalposts, then we blame them. Say the guns and the vandalizing property. Such a shame, imagine the audacity. Aye. Aye. Why? Why? In mob psychology. Apologies. Una madwa. Oh na na na. Him up psychology. Ni noma. Oh na na na. With no apologies. Una madwa. Oh na na na. Psychology ni noma. Oh na na na. With no apologies. Una madwa.
Ah, it's Pavel, baby.